asawe da sapoe jegom liwru marsa hitan 2020 kat sakrabi hidi be to modom heedade hejuj amen di linde mangal mudum fu andom min chalmin om san bismillah modom me heedade actuation amen yaloma hande o me wondi do e umar wajalo umar hono nyallirda
beri selli basu fo lay sise
wagal hono gurdo e kork
alhamdulillah miden li hen
alhamdulillah allah faabo fa hande
kany wa ya rabbi
on joganda sakrabi hande sembe kabaruji
so wati jungay mbosso sembe kabaruji di anni en biyan yo nyaloma jeegobo le kork gonden wattu jono yamar le duana wonde wadde doni anniyaji fu fota on kam yimbe la jogi do golleji teddudi dum woni no gollobe golleji sembe terdi kanyen ko nande mudo holbe mbaybe derde korka ka kanyen be golla golleji mabbe fedde no dirtene ayam de holi tawire fu sama lamo kanyum bami dido anniyaji le alal bar gabbinonde tagal ko be kabuno ton ko en garan kalen kabaru kanko debbo franco malien de dirte ayana kamura o tagal ko wiya kanko warta yimde yonde dum jeu olympique paris 2024
waygelo korka hitani hikka ka ware wakati ngoldo sanne
non wori en biyan kambe gollobe golleji sembe terde di ali sise dum wana ko yaafi fei hono be ngatta sobe donna moto ngay taxi ngay di kanya fa yotto njilotobe en nangi son ciotta kulleji mudde e woylube ko nande mudde fo no gollerti dido golleji tawe ana jukkiti korka mudde en fa kebe famtade kedden sita sidibe e mamadou sama seku
abdourahmane kanteju mbu ino putije musa jaray donno moto taxi be do jokolbe dido na koro na kinidun golle mabbe li wula
min yite gollirammi mi fuddoton golle giddi bete lew so nangi wultan watti midi mi tampita watti joni mi kaake hokkammi fettobe butkaadi mi fuddoton golle giddi bete so nangi wultan mi sultan fatta yon korka
docteur adama jara yo dogotoro to kitaton uma wajo be do jokolbe yewtade hejo golle mabbe e hinade o do golle mabbe yidi
don on suppose
na an wa halde jati wi gollole nangi o buri oytinde buri gollole doyki neddo fu gollole nangi attawan jan chaldi modu timman watte no korkar ko buri hewde handen yimbe hewbe an hewta amen tu docteur ya do wi ana jile wi sabe fandugon jan chaldi be yimbe korobe
donc en cellal ndar jeune mb jupude jando ko e mabbe wattu loma sobe tacci korkadu bin jaran jam kewdam jela pariter e mabbe wasan jam
sakrabe hidibe on baa hewude ido kabaruji fuudo hello amen facebook nadu konto x le yawtere amen hodun sabu nyaloma hande o min kalam hala debbo kamindo
non wori en biyan yoga e kadime ande kanya fa yotto yoga e andube ande bale e kay kolitivir so bami fa debbo so wikan hani wattande hore mudu hakkille sanne nokkule goddan ton hana yottade dun hodor so debbo hana yotta ton fa keben famtar keddamo kanko nodirte sidi sako yo kanko laami ngebe nokko nodirte do fula be ko mo sifido hen
la femme en état de grossesse dans le
jallignol kasugan kobe na le jallignol gondi mali fu e le afrique fu debbo hamili hana yaade jodo yaade le nokkuje toruji ngodi e le genale fa yottade le nokkuje do dinaji tabete so wana dun redu mun anawayi bonde sini debbo hamili non o sela yaade le en nokkuje dun anawayi latade sababu fa suko mako warde e mbaki bonki suko latta ko no bi adama latta hono baylitaado
en enfant transformé
dun nobata e yotir amme mini mag waygolo batu ministre em ngaddo alal bare sappo tati lewru mars 2024 ka holiti wiide federe em nodirta ayem madon jingano hakke sukabe jango be ka fusam
awo fo fi ali sise be koliti wiide ayem yoppi darde mudon ayem yoppi golleedi hani golludi fa hande be kolitiide ayem du wala fu ko gollanta hono sukabe jangobe jande do do wure le leedi meden di wala fu ko be ngattato du sona basiji kanye ko nande mudum fa kebe famtan no dido golleji ngori keddamo kanko sita sidbi ko hebni en do hen
ebi baba alfa Omar Wangara au secrétaire général kido ayem to école de médecine fusugol fedende yata fe tiagal kuteji do alhali sukabe likoybe
le mette famere sanne puskon ne walle fedde ayon handen ana jogi kuteji minge mide tijji ben hani wiitude golleji ne fedde non pour puskon ne fedde sa puskon ne fedde wana fuko nafata sa natin sabe handen sukabe jangobe likol ben wala fe goto hewtino hala mu en
hayebe bamako be kay goto fufnu famiri kabar mudun so won hultibe feddende na jogi darande monde le kabaru jande wobbe kay injiddi dum
bo am sispana
minge min weltama sanne ceggan puskon ne walle ayon men nuko amen do me won tutalaji kewde sun wala ayem woni fo bilde dun wala ayem na an han pusede jati sab dun wana ne wala nati sab hanen jande tendre wata ne lead men minge mi welta ka fe ceggane ne wala ayem pusa be yima ayem golle mabbe tan yu taade jamaare e barmunde be
mi tan wiide gila basi imi do to jande dure badala bugu nyande noga jitti fevrier golleji ayem de fuf darnama non fadde guldo fusugul
lo hello amen fina tawa nyalom hande o waygalo min kalam hala aya nakamura odo jimowo franco malien ana wundi felel to an hebe balde seda jom
non wori en biyan wakkati furdube jannamo e biyo balejo kanyo ko nande mudu dum wonde haled nokku nodde te france tiagal ko journal gotal to france to holiti wide kanko aya nakamura lami leedi france ndi o kan jatti noddimo fo yima yonde dum won kawrtal mangal ko nodde te jeux olympique paris 2024 yamo yidi to emmanuel macron micciti den wido ko hewe yimbe el france be beltaki wobbe don gonde jingande mo ton fa kebe famtar kedden mamadou sama seku
gila ko dum do humpita ko ngudi bondi ani iwata teji di fuf fere fuf wala hen aya do yu paris wana fe lumo bomako dido bindi e ko nande mudu tan jangete e juude kambe gonbe le fedde ko wete extreme droite en mo eric zemour mario marichal le pen gondo dun walde eric zemour halimeti wi odo debbo o wana jimo e demgal francire o wana dun kadjado ngal do demgal aya nakamura jabi kebe e do konte mako x o windi o do mbawi latade yimbe le be jidda fe si goddo ka o ngana fe pahube nupi mon kay sukaki dun torrata on halaji am ana tati di fuf denno mi yayi fuf ko mi hannata on kanko debbo jimo o hebi fabaji kewdi hono rachida dati ministre finatawa li di france yottade fio bolon kiddo liliam tirom e jimobo dajju madun fali ipupa inde aya namakura jati woni aya danyugo bamako do o fini hitande 1995 wakar jun o hono mako wala bangal jimobe demgal francire e obe youtube mako na buri milioji jetti e jile milliardu tati video ngaji ana e kabar mudun jimol mako daja ko badi milliard jile dum do jati lati sababu hakika darja mako ele hitande 2018
dum nabata e birki sambe chaldi Nyaloma sappo e jeenobo championnat national ligue 1 o fuddi aljumaare bettine dum jokkiti to fa alam odum
non wori cisse mbiyam pi tati gonde fiide wakkati goto AS ko black star an gonde hibindirde AS bakari jankani afe kanye fa yotto AS real e COB
jango alam to lando jabi joliba ac kanyudu waram hebondirde e stade maliam championnat national ligue 1 o honare ke bangal rewbe wonje babuji gondi e nyaloma tatoba o duto waygal
awo fo fi cisse mbiyam AS police wakkande be kibindirno AS rama yade kat inde ben gatti ben baddi jeddi ben baddel gotil tan kebi amazon commune jiyobo do en biyan be kawi as etoile bugoni be gatti ben baddi jeegom be kebay fe baddel gotil as mande du hawi as real watti ben baddi nayi be kebay fe baddel gotil ko nayri bangal classement en biyan dum woni as mande kambe goni premier league gubal gal no dirta angal e be jogi ko yato e jenay AS Moumane jukkindire mabbe tonan jogi tobbe jeegom le gubal gal noddita groupe bengal amazon commune joyobo kanyum wonde artade be anan jogi ton tobbe jenay kambe duudum woni fedde be espace ndar jukkindire mabbe tonan jogi tobbe jeegom
way gal do mi kaddite kabaruji amane kikide hande
do ngarte haddude kikidaande do kabaru yide mbiyan joti sukabe kal do mbawi tay le malife mangal mudu fedde jafi no kon andir do no do e sedde yotre meden der tous au grain woni solabe jeegi